mo sembera wano tusinde omukwalo muche kubanga penina mpwagala penina mpulira okutte bwenge buliriza nze leka kumaya nva mukwendanyalanya bangi penina bendabye okumunenyanga yomba naye gwe penina omondera tonzira mu wenyomba bera bwenje olubeerera ngaana abasenzi okulirana sekolwanno ngaawe baliva ne bakola omutawaana tunonye nyumba nene singako bangi woli watono nyo siroza ncho jao futi kumi kumunana awali ekitanda awali esigiri leda leda kanjafu wale kukolele chichi kujamu oba mukwaro tunonye o flati enamba manga sente weziri toloza nti ndi mutene bwolaba nze ndi mukakalukanyi sente teyinza kumbula beera ku nze obutandika nkukolere amagero tulinalyo mumatooke ezimpwako nga nsabalyo pasente ngalimpa sajja ddungi ndyagala nnyo so wano mu maaso olabasolo nange kweryo kwenyimiridde ate lupiya erimboletya lw'omuzungu omwagala nnyo kola sente yayiya nnyo banga sente njagala nkoledde amagero kwekala obwango bwakadoogo nefuna emmotoka n'okuzimba samanya nti mukiribeera sente nungi nnyo nja kutoola sente ze nnina olye bulungi osule bulungi Katonda yatonda abasajja Katonda yatonda abasajja tulina obubba Katonda yatonda abasajja tulina obubba Simanyi kiki kyoba nnyo olala nasanga omusajja atudde naawe mu bbaala amazima nayiga wadde sayomba nenesesasesa nembawo